Peter no aqaphela ngantombazana. Uthi mantombazana no aqaphela la machita.
Yeah, you're a little so crazy.